ekhaya phambi kokuba sisonge yolurhatya inkqubo ngoko masikhangele kweli nqaku nalapho inkqubo yemisebenzi evulelekileyo karhulumente i-expanded public works program ngolwasemzini yeli lomzantsi afrika eyona iqhuba kakuhle kwihlabathi logama kuchazwe ukuba ayafeda amanye amazwe ugqirha michael samson weziko lophando ngemigaqo-nkqubo yoqoqosho i-economic policy research institute uthi xa kuthelekiswa nelizwe i-india i-indonesia ne-egypt inkqubo ye-EPWP yomzantsi afrika igqubisana nentlupheko ukungalingani nentswelangqesho nangona umzantsi afrika enezona ngxaki zimandla zentswelangqesho kwihlabathi masive kwingxelo yesilungiselelo sasazo ngokuqelisa igane ingxelo kalila mernes
ugqirha umichael samson weziko lophando lemigaqo-nkqubo yoqoqosho economic policy research institute ukutsho uthi inkqubo ye-EPWP yelomzantsi afrika yeyona ibeka esweni nephononongo ngokufanelekileyo kwihlabathi liphela kwaye oko kubangelwa into yokuba umzantsi afrika ebekulungele ukufunda kwiimpazamo zawo
the biggest success story in the world that I know of interministerial cooperation is the EPWP. If we're going to move forward in phase four and achieve outstanding success, we're going to have to do hard things, challenging things. We're going to need to build synergies. We're going to need to strengthen this intersectoral cooperation that delivers real value for money.
Ugqirha Samson uthi le nkqubo iphinde incede ekubeni umzantsi afrika ungqamanise ngqo oku nesibonelelo sentlalontle sikarhulumente nto leyo edala isiseko siluqilima kubantu abangathathi ntweni ngeliqinisekisa kuba imivuzo yenkqubo ye-EPWP abayisebenzisi kwimfuno ezingundoqo
The EPWP phase 3 in particular has focused and has ambition to continue to focus on the dynamic deepening of developmental impact. By empowering households, by building skills, I've talked to EPWP workers who are alums of the program and have moved up to more senior positions in their ministries. In particular, the focus on the social sector creates a deeper career path.
Bakumakhulu asibhozo neshumi elinesihlanu lamawaka aba bachazwe njengabaza kuthatha inxaxheba kwinkqubo ye-EPWP yonyaka uzayo yaye oko kuchaza ukuba imisebenzi engaphaya kwisigidi eza kudaleka abo benkqubo ye-EPWP bafuna ukukhulisa la mathuba isithuba seminyaka emihlanu khona ukuze kuxhamle abantu abakumakhulu alithoba namashumi asibhozo ananye amawaka umpolisi esebe lemisebenzi yoluntu uthula sinxesi uthi le nkqubo ye-EPWP iza kuya igxila ngamandla kwicandelo lokusingqongileyo nendalo umphathiso ugqithisa umyalezo wakhe kule ngqungquthela ngoshicilelo levido nanjengoko ngalo mzuzu ekwilizwe lase-egypt
This is an area that increasingly EPWP will need to focus on. Whether it be fitting solar panels, retrofitting buildings or replacing energy intensive activities with labor intensive methods. Let me remind you that the mandate of the EPWP is to provide work opportunities and income support to the poor and unemployed people.
Iza kuqukunjelwa ngomso lengqungquthela ye-EPWP
xolisa yekani esilungiselele kwingxelo yentatheli yelijelo ulila mernes